Ebyo ngo bitadde ku mabbali omumyuka soko wa saba minista w'eggwanga lino Uganda era minista avunaanyizibwa ku nsonga za mawanga ag'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Alitwala Kadaga asabye gavumenti y'eggwanga lino Uganda okwongera nnyo okuyitimusa ebyobulamu naddala mu disitulikiti ye Kamuli kubanga abantu abali mu bitundu by'eyo beetaagira ddala obuweereza awamu n'obujjanjabi obw'amaanyi. Rebecca Alitwala Kadaga agamba nti mu bukulembeze bwe n'abakulembeza abalala bonna ab'enjawulo kino kiteekeddwa okubeera ekyokulabirako naddala bwe kituuka ku nsonga ey'okwongera okuyitimusa ebyobulamu. Bino byonna bibadde mu bubaka bw'atiso oweekitiibwa Helen Namutamba bw'abadde asisinkanyeemu abantu ab'enjawulo naddala abalwadde naddala omuli bw'abadde asisinkanyamu n'abantu ab'enjawulo naddala abalwadde mu ddwaliro ery'e Kamuli awamu ne Kamuli Mirago Lubaga Mission Hospital Busota Health Center 3 awamu ne Bupaadengo ng'eno yo babadde bagenzeeyo okulambulako ku balwadde bano awamu n'okubawa ku byetaagisa. Ku lwa Rebecca Alitwala Kadaga oweekitiibwa Helen Namutamba abantu bano abaagaliza omwaka omujja ogwa 2026 nga bw'ayongera n'okusaba abalala abalina obusobozi obusobola okutuukirira ku balwadde oba n'okubaako kye babayamba okukikola kubanga kyongerera ddala okutaasa eggwanga Uganda awamu n'okwongera okutaasa obulamu bw'abantu abalala.
Atuwaire obubaka yakoba sabira abalwaire baisuuka obubaluma n'okukulisa abazaire n'ekamyoko eri abazaire abalongo. Maama asabye tukobere abalwaire ng'etuli basabanga ti maama asabye balonde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'ena ku n'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno gwe tulimu. Maama asuubizza gyebikaali kuwa tubeere kwere mbakyala abazaala abaana bakaali kwere bankobaane baze maama Kadaga maama bakwebaziza nti webale kubakolera ku woodi yaabwe ey'abaana bakaali tuuka era basabye balisabo bazimbira bamaama we basula abazaire abaana aba bakaali tuuka bazira we basula abasula awo mukasheedi ogubaka ndabutuuse eri maama Kadaga.
Mu mbeera y'emu yakulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Kamulinga ya Moses Lyagoba wano ye w'asinzidde n'asiima omukyala Rebecca Alitwala Kadaga olw'okubasakira ng'agamba nti kino kitaddewo essuula empya naddala mu bulamu bw'abantu abalala.
Kubiriza mu mwaka omuyaka guno ogutandise ndikubiriza abantu banange twetanira ebyo okuyita mu malwaliro te twetanire te seeking behaviors kubanga bw'olwala n'oyanguyirwa okuyita mu irwaliro n'obuyidandabyo obukujjaku buba butonotono biba bw'amaanyi aye bw'olinda obulwaire nibukula n'oba nga tokasobola kweyidandaba obulwaire nemenye buli kitundu kya mubiri nikiba nga tulikuyidandaba kokolo obwo buzibu bw'amaanyi obusobola okutwala eddagala eringi oluisi n'okutwala obulamu bwo. So ndibakubiriza abantu be Kamuli abana Uganda twetanirenga jamalwaliro mangu mangu kubanga mubwina abakulembeza baifa ebyobulamu bali bisosowaza bananga abana mawulire mbebaza n'okukavalinga n'okukavalinga omwaka ogwaire taire mu buntonji beyanziza ino
ebyo nga bikyali bwe.